kulia, mbaya za kutafuta kiti kashatulia. Slow slow mapenzi kaniteka kili, mtoto napiga sim hata na ikali. Jibu lake hello darling bono siku, what's wrong sweetie, what's wrong sweetie. Nilichomua data sikumueleza, basi mpenzi mkeo muheshimu.